Aba kutoka halo
Story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire kum fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobona sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo juu hiyo ni siku ya sikukuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobona sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpaka kanawe miguu. Mama single mother, shule sijasoma, ila mtaa ulinifunza kupambana. Niko mina maza madeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah. Atukufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do.
Boda boda daladala nimeleta do.
Boda boda daladala nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do.
Manyanya soma simango ameleta do.
Manyanya soma simango ameleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Maru wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Alhamdulillah.
Atukufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.